wola wola bafethu uAxo okhulumako njengoba namhlanje kuwusuku oluhle sizonibusisa ngomculo omnandi ophuma kutumza ligoda nodino awugumshelelela.
Keep in mind. ekuqaleni.
Soze balale ngenhla noma ngabanzima soze mvela.
Yeah. angeki ngiphila ngomoya kaThixo. Uyangiphilisa, uyangiphilisa, futhi uyangihola. Ngiphila ngevangeli, ngiphila ngomoya kaThixo. Uyangiphilisa, uyangiphilisa, futhi uyangihola. Sikhule sikweni ezi
See ya, baby. Bello,
Thank you.
Oh, weba po ya izwa lena bitini iti bomba uwile ka bicycle weba po ya izwa lena bitini iti bomba uwile ka bicycle weba po ya izwa lena bitini iti bomba uwile ka bicycle weba po ya izwa lena bitini Bomba we like a bicycle.
Where my phone, where my fresh, where my phone, where my mo, we don't.
uAkusokhuluma njengoba namhlanje kusuku oluhle sizonibusisa ngomculo omnandi ophuma kuTumsa Dikota noDino awumshelele.
Oh, fantasía.
Hola bafethu, u-Axo khulumako. Njengoba namhlanje kusuku oluhle, sizonibusisa ngomculo omnandi ophuma kuTumsa Dikota noDino. Awuqhumshelele. ngiphosa ngumculo omnandi ophuma kutumsa ligoda nodino awuqumshelelele.
Shoot my spot to me this new.